Yo, big money. What's up, bro?
Yo, Manucho. I'm good, G. When are you coming to Nairobi?
Oh, we'll arrive on Friday, bro. Arrange some Mali Safi for me, G.
Bro, Mali Safi is everywhere in Nairobi. Come, let's celebrate life with baby.
Oh, Wagwan, G. See you there.
Got you, bro. Come.
Call you booty in your language. Huku kwetu tunalita taco.
Natamani kuslap kama taco.
Pretty girl, go down, watch your wako. Take it slow, baby, gear, don't force. Wackel mit dem Arsch und ich bring dich zum Mars. Moss, moss, but gear, reverse. I got money, wanna take you to Mars.
Big pop, big pop, big pop.
Shot na kujan medunga shot no sikupeka zimob says ya pani pick pock na chain ni za matot aribu jina big boss kesho ngware tutasort but crew me and my niggas we out killing it nice trips fine bitches wansema wanataka D kan location mekupin tabia mbaya tunasin mamleno kile tofala tunachoma bloody scene nao manigo piti hapa tuwape kichwa mboki ni wrong kauko na tenje unaficha doba ni mbaya wanajua mambe tu sifa kwa hizi streets sisi ndio tunachachisha hey.
Big pop, big pop.
Takacha mvunguni shati ya iname akinama na ichapa inyambe siku hizi atuingizi huko ndane tunapeana kama pin pop wa ilambe niko hota ni usiku wa manane kenyezi yako inje anataka tukulane anarusha mawe kwa mabati tukutane jua kibisha ataonekana na majirane mina mapenzi ni kam levi na detox saina hanya kuwakula kama ringos jumanzi alifanya nikauza figo nilimpata live akinyongesha watu TikTok
big pop big